this is Arctic. David Del Paris, yo.
David Del Paris, yo.
Woo! Kupita na we, ata uwe badman. King pin, ta anime no badman. Kudunga na dunga, ile design bad badman. Kuflex na flex, kwa snap zenyu bila badman. Kupita na we, ata uwe badman. King pin, ta anime no badman. Kudunga na dunga, ile design bad badman. Kuflex na flex, kwa snap zenyu bila badman. Kupita na pita na we, we. Kucheka si cheki na we, we. Kama changu ni pe, we. Ama wende ne. The sare garamaje, utagaramia. Langu talipata kama ni mia. Nezo lewa bila hatangamia. Hadithi nimechoka kuimbiwa. Na kuchapa bila mask on. Tena kama nimepathong. All you fakes take a mask off. Bado sijahama maskani. Kawajifinjo bishe mitaani. Bado ntafika tampandishe bei. Usije kwangu mechana na fei. Nguo zangu standby bila pegs. Body yangu bila copy mbana nisi flex. I'm the best when the rest. Wanna sweat na sija anza rest. Hakuna kenye weza fanya hold my breath. Kupita na pita na we. Ata uwe badman. King pin. Ta anime ndo badman. Kudunga na dunga. Ile design bad badman. Kuflex na flex, kwa snap zenyu bila badman. Kupita na pita na we, ata uwe badman. King pin, ta anime ndo badman. Kudunga na dunga, ile design bad badman. Kuflex na flex, kwa snap zenyu bila badman. Washa joda be on this song. How long is how long? Nimekungaria fit bila bong. Madem wanyo huni watch ka fashion. Idol fashion week mindo fashion police. Sipendi vaburo to send me please. Napenda kutease. Miuche sule tukanji. Tunye tumesoko toa kabangi. Mihuzi tasana kamaji. Usapereka bibia mwangi. Tubi songu huwa chini ya maji. Wanadai ni fashion vile mi huwa na test. Hini ambition siwezi kurest. Buti criminal uwezi ni mess. Dust me who's a cleanse. Siwezi regret. I'm here for the cash. Minding my bag. Taking no else. Pita na we. Kucheka si cheki na we. Kupita na we. Kupita na we. Ata uwe badman. King pin. Ta anime ndo badman. Kudunga na dunga, ile design bad badman. Kuflex na flex, kwa snap zenyu bila badman. Kupita na pita na we, ata uwe badman. King pin, ta anime ndo badman. Kudunga na dunga, ile design bad badman. Kuflex na flex, kwa snap zenyu bila badman.